Solo, solo, solo.
Ah. Paco. Solo dollar. Ha. Yeah. Ayo nataka speech love kwenye hii beating goom. Roundi hii swapi makavu ndani ya hip hop room. Boom, mifuko imejaa mkwanja na nguo. Mami show up low, sister dunkani chum. Hii ni rap ya kigum kama wezi toka hum. Wanangu wako zoom, leta ngebe wako kum. Kizingua guse chembe, au so mwanangu side. Kivumbi soki mbembe, kuna boni hapa fide. Tony Simsomi mwite Johnny ama Chibe. Mbishi kamu ngiki kwenye money mini teabag. 1-2-1-2, leo bako niko booth. Haters na masnitches na wafyonza kama juice. Washa chopa na roll another kush. Gonga glass burudani hini ngumu na nye us. Leta fioko chapwe now, fuzo DJ antenna. Sako DM fast enough, na sisi ain't growing up. Calligraph and bold enough, ngosha hana swagger now. Nicki mbishi suck enough, so nobody wear the crown. So you know what I'm about, no offense, no the route. Wanna diss, wanna even miss the desire. Na madem zao kuliko wow. Check it. Na kwini toos me, basu na jitusi mwenyewe. And if you can't take this, quit rap mwenyewe. Ama ni this back, ni back to back na wewe. And I ain't gon' stop, and if you pop my head, all my niggas up in your head like SWAT or Fed. So obey me, sooner later y'all go pay me, check it. Even Kendrick never kill it hard, kill it hard. Speed it, no one did it, even y'all. Favorite rapper, just a bunch of liability to this shit. I'm freaking, level here, I'm freaking. Na chana kwa zaidi ya ruga mbiri, I'm beating. Street King, I'm running west, toka east thing. I'm running solo niggas inaga my team team. Checking yuele team team, na leta ki team team. Natisha mini mzim, na uza kila msim.
Yeah, that's what it is, nigga.